kwabaseRoma 16. Ngiyamncoma ke uFebe odadewethu esikhonzi sebandla laseKenikreya ukuze nimamukele enkosi njengokufanele abangcwele, nimsize noma kuyiphi into angase ayidinge kini ngokuba yena ube ngumsizi wabaningi nowami uqobo. Khonzani koPrisca no-Akwila ezisebenzi ezikanye nami kuKristu Jesu, abadela ukuphila kwabo ngenxa yokuphila kwami engibabongayo, kungeyimina ngedwa kodwa namabandla onke abezizwe. Khonzani nasebandeni elisendlini yabo, khonzani ku-Efenetu isithandwa sami ongilibo lwase-Asiya kuKristu. Khonzani kuMariya owanisebenzela kakhulu. Khonzani ko-Anidroniku noJuniya abayizihlobo zami abayiziboshwa kanye nami, abaqhamileyo kubapostoli nabekuKristu ngaphambi kwami. Khonzani ku-Ampiliyatu isithandwa sami enkosini. Khonzani kwabantu isisebenzi kanye nathi kuKristu nakuStaku isithandwa sami. Khonzani ku-Aphele othembekileyo kuKristu. Khonzani kwabaka-Arisitolobulu. Khonzani kuHerodiyone isihlobo sami. Khonzani kwabanakisu abasenkosini. Khonzani koTrifina noTrifosa abakhandleka enkosini. Khonzani kuPhesisi othandekayo owakhandleka kakhulu enkosini. Khonzani kuRufo okhethiweyo enkosini nakunina engumame. Khonzani ko-Asinkiritu noFilegu noHeme noPatroba noHema nabazana abanabo. Khonzani koFilologu noJuliya uNereu nodadewabo naku-Olimpa nakwabangcwele bonke abanabo. Bingelelani ngokwanga okungcwele ayakhonza kini onke amabandla kaKristu. Ngiyancenga bazana ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokukhubekisa bephambene nesifundiso nafundiswa sona nina nahlukane nabo. Ngoba banjalo bayezikhonzi inkosi yethu uKristu, bakhonza isisu sabo nangamazwi amahle namnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. Ngoba ukulalela kwenu kuzwakele kubo bonke. Ngakho ke ngiyathokoza ngani, kepha ngithanda kuba nihlakaniphe kokuhle nibe ngabahlakaniphile kokubi. Kepha uNkulunkulu wokuthula uzawumchoboza masinyane uSathane phansi kwezinyawo zenu. Umusa wenkosi yethu uKristu mawube nani. Ukukhonza kini uTimotheu isisebenzi kanye nami noLukiyu noJasoni noSosiphathu izihlobo zami. Mina Tetiwu engilobe le ncwadi ngiyakhonza kini enkosini. Uyakhonza kini uGayu ongingenise kwakhe mina nebandla lonke. Uyakhonza kini uErastu umphathisikhwama womuzi noKwatu umzalwane. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu mawube nani nonke. Amen. Kuyo namandla okuniqinisa ngokwevangeli lami nentshumayelo kaJesu Kristu ngokwambula kwemfihlakalo eyayifihliwe ngezikhathi zaphakade, kepha manje sibonakalisiwe ngemibhalo yabaprofethi ngokomyalo kaNkulunkulu ongunaphakade, yazisiwe ezizweni zonke kube ngokulalela kokukholwa. Kuye uNkulunkulu onokwazi yedwa kube kuye inkazimulo ngoJesu Kristu kuze kube phakade. Amen.